tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ganyi kante to boggi janga fandu hala Mamadou Sama Seku jangwal sarkabe hedibe Mamoutou Touré lolido babbi horejo Federation Bolo Mali mbiyen manda mudun heedintinama o hebbi mbiyen dido dubbi nay goddi bangal ngotan gotube chapande jeegom e go 1 perna li chapande jeegom e tato projet ngaji sarayaji jeddobe kabaruji tilige gollede e wibnisdi kumnide kabaruji dido sarayaji di latoto sababu labbinde gollirende ndokkobe kabaruji mbiyen e lukotobe lede runde Afrique puddi nyande altinere nde to Tanzanie ton to tondral haklaji do be walter wakati yu bangal landinal botum modo runde nde do kabaru wakati satado iwde idi tugade jeegom septembre 2023 to Nairobi leydi Kenya dingun sembe kabaru jamen hande bete alte talatare chapantati mbiyen jafu don beten alalbare chapantati out 2023 bismillah sakal Mamoutou Touré lolido babbi mbenna heddi latade horejo fima foot liste mako ardike tobbe chapande jeegom e go mbenna do goto yiddi goddo wotali yo mbenn wottu wuteji laddi landini fima foot no wadi nyande tratare nde noga e jeena out 2023 kanko ben ka non hejabe yogabe ngarali e kawrtangal yo hono be kulikuru ben tumbutu e kidal club ngaji yogaji dun notaki Moussa Malist ko tamatu non ko benen ke do fostango sitasidi
fedde ko humini wadde wotingaji fima futti holliti wi Mamoutou Touré noddata do bavie mun ko hebbi wune le o woti wadado on han namar kasin dubbi nay le hore ko fima futti kanko Mamoutou Touré noddata do bavie ko gollidan e yimbe sappo e jene le bureau kesmo jutna hore mudun de subago kanko hore je fima foot délégué chefande djégon et taton footi e mudun djabe le ligue de foot kay le club ngaji gaddu e tawede fu délégué be sappo djeddon djabe footude e o woti wadado kambe won heejotobe ligue kulikuru Tombouctou kidal kay club COB avenir club Tombouctou Bourou-Massa et Attar kidal be délégué en kay ana jinginano candidature kanko noddirtedo Salaha Babi mo candidature mudun djabinaka giddile footo di woti ngaji le o woti horebe comité national olympique kay horebe fedde FIFA et CAF footama don be holliti be weltama sanne hone o woti wadira tunde wi kanko noddirtedo Mamoutou Touré ana udda o watti joni le genni bamako to pol economique tiagan holita wi o nyaami kalsi leedni
yo wutuji ngadaade le mbenno dejere e labal no holtiri kanko mbenno joko horejo CAF mbenno kanko woni kajaado FIFA ka Augustin Senghor den Augustin Senghor o yetti sanne mbenno landini be dum be kabaru mbenno dido wutuji balo Mali denno bangal mbenno odo swagol Mamoutou Touré babbi denno wonko hanni Moussa Mali souke denno fistango Alcissé
aujourd'hui nous avons tous suivi
le nyalo mo hande o mi jihi golleji di funo latiri fedde kuman do landina woteji di wadi ko wayi fu yala dewte di woteji di wawa yala tagal mudum feyi ana tiddine dum wadirno labiri dum teddango go fu onon jeyi led amen de ana hani tawede do hunde fu nyalo mo hande o wajibi kina pide balom lato hononon leedi Mali yidiri yala mi keba yade yeso yimbe imike wari wotike subike neddo mo yidi odon jogi piobe balom mobe san jango daranama tim so miden jia equipe ngaji buri fu be kibina dubi noga e tati ngorbe fa lato kejaabe hernange afrique le kortal je olympique paris min fu mede chagal mo
de paris et nous serons tous derrière vous
sakram batou taklaji mo du ko ran banga bembe am facebook et twitter Mamadou Cherif koni mbiyan hanka sen jeda ka fe maestra Mali denno ribama iwde e golirende ka do anya bama nyal tratare wurande fedde monde maestra en le kortal mabbe Mamadou Cherif koni mbiyan na yeso fe mbenn walde politika ko dum lolirdo ben l'appel du 20 février pour sauver le Mali denno be so famu ele kawru jamme ngaruji di fedde humni de jawtagul sarraji ndoko be kabaruji tiliki gol nyande aljumaare nde noga joy uttu be njidi e ministre kumni do kabaruji alhamdu ak ilien kuliti do wide dido sarraji di paboto labbinde golirande maryam kulbal won ko men ke do fostango alcissé
de do fedde ne horebe nantino be kabaruji wolle mudum du projet ngaji sarraji nay woni ko gollido mudum li hakkune dido sarraji ana juin gol fedde ne be noddirta hoto autorité de communication sarraji goddo do ana yowi edo wayde tongude jukkoje do yimbelle nantinobe kabaruji e le golleji mudum en fayoto humpintingol jamarnde urdu kana ko be leedi amendi kanye fusude fedde ne be noddirta comité national de legal accès aux médias d'état golleji di yowike do projet ngay tati goddi di du kana ko be leedi amendi yamira bama le hakkune maji ana hokkude yimbelle fu nantinobe kabaruji kartol ko holitita wede be gado be odo golle be bama seria goddo du mbawdo hokkude nantinobe kabaruji di yoga e jawdi furoba fa nautiro kanye sariyaji ngodan di yimbelle nantinobe kabaruji do beme andetu dedo tobbe ka fu holitama wede nafamu dum ana momni sanne ele nabirgol yeso golleji nantingol kabaruji le leedi amendi non holitiri wede hore mabbe tiagal ido halaji fu ministre kumani do nantinul kabaruji le leedi amendi do alhamdu aga ilian holiti wede tabugol dedo jewta waram latad sababu nabirde yeso golleji nantingol kabaruji no wodire le leedi amendi dum tawama furoba nadu golnobe hore mu en
ko buri tibanta do ben do ko be kabaruji lugotobe leede runde afrika ane be do mali den wadi kortal nyande altinere de be bangal be jande e famu do wakkati ben do to tanzan tourno dum wada ngam landini kartal gal woni danida fellowship center e kanyi dun danmark denno be folti wi de fanda mudum yo la kambe ndokobe kabaruji e lugotobe na mbawa hinade waltra wakati no haner buru fu bangal dabareji ben wulare taykande li arnarundu kanko fati yatra tawda ma ibabe wonko hebe ne kedo fostan ko sita sidibe lcc
Levi hore be fedde nodirtene training center for development mamika mobobia muturi wine jande yo hunde mawne non
mi jidi golidal wada hakkune journalist en fayoto scientifique en e yimbele tewtobe mi ngaram ewa hono golidal hakkune amen waawi waytide kulleji di dum latike bangal yimbele ngado be dum fayoto ngadatebe dum
yimbe fottibe ne jande beltigen sanne du kabarju hollitadi
ko nafamu dum ka mawne sanne ni woni mi itta minem hore dati kandi jokkede fewde waytagol wakati o sabile nyaloma hande o miili ronde afrique wakati wari no kanyo hore hani bamude anyaaji mudum sum bettike galdo jidale hore dum miili wam fedde ne mikani ju inde to garo latad sababu yafinde hala hakune journaliste en fayoto tewtobe fati hamo fu gollera fere mudum
isolé
micitunde wina jande yo fuddode batu mawdo ko warta wade didi yaade jeegon lewru septembre garanu ko naari bangal weltugo watti ko leedi mali kay leede balebe chefan tati wattata ko dum hen donc fati yatra hebini sijo tamani yude arusha leedi tanzani
ben to an so to hultan wiide cukuji ben kulintri yogaji be di tidude denno litre be essence ngonoro temdere buddebe hande yo ben temadidi e buddebe denno do ben yata ki ja wata wiide dum yata yata le lungoji di kilo maro ngonodo ben chapande jetti hande yo temdere e noga wi seda fuji denno hultan wiide di do tidal do karo tidal la yo sabi jukngoji di sida wadi do leedi niger fandeli kabaru i to banamatun hultama wiide nyande altinere de noga jetti out wattu 20h ci kitabe jadin ko be mbaddi be mutu ngaji choyna mali gure bugu nina ben no flower ngodirdo banamba kiloji joyi e kanye fambugu le commune sebete e le seda fuji di jakka dabaji be nangu be ngadi dun wajuji le nokku yogaji wularmi humpita ko won ko be do imike wadi lugaji yalla na yitabe yotre meden dusi semen hande na yuwi du ben yombaybe roobe calotobe worbe mabbe yeso mer kanye dunno yimbe fufu yo hunde tekande dido wattuji di bamako do e le kedde leedindi fadi talfi mayga wonko hawrutini kedan fotango sita silibe alcisse
ana tidi seden hebe do di kabaruji ko matte le watti joni sagtre joni hono di kabaruji matama le genni segu kan e jo le cercle kati so roobe horsentabe goto modon holliti kanyida nawlorako goddon jabe holliti defa hanen sabe ko wadi so sali goru modon galle wi yogabe salagon debbo goru modon ana fawide kulleji kewdi
c'est l'amérique elle refuse
merito won ko be chaloto dum an holita wiire be biraka wam e dewle mbajin binte suka debbo hana hokkede gorko mo yida min ka mi ni kambe inira mabbe hawrata do dum fu wana dewle munirade ni tam mo neddo wawi salade
o de bafuye
amadou diallo kayo neddo goto andan kabar finat taba le genni kulikuru ko holliti wi di kulleji ana mate sabe ko sukabe jokal ben annana subirto rebo mu en
les jeunes actuels la
haya be nyalo mo hande o anda ko woni faana dewgal kambe ka ngarini tam be jiata be yewata fi so jomu biira do na so do biiraka galleto yewata lenyol mako dum fu e killaka
ara
arande ne wona noon wurdino saraɓe wonno cuɓotonoɗo debbo mo gorko hani hurtinde saabi omo andi jomu no wurdi.
O haqqille goto wongu holita to kanko Fode Moussa Sidy Bé goto andre kabar neɗɗako lewima ko dewle ñolmana hannen dewle muɗum timmi
dewle ɗe mi andino arande ɗe ka hakkunde galleji ɗiɗi waɗanno a tawan galleji ɗiɗi ɗeɗi fuu koyɗe muɗum ana ley hen koy ngala ñalawma hannde o wona galleji ɗi ɗum wodani ɓamodiroɓe ɗiɗon ɓe tawane booli yiiɗi so wi ana yiɗodiri ana wawi wiyere galleji ɗi ɗum won darne ley hen
ana mata nokkuji hewɗi hannen watti fuu so debbo salken goto muɗum rewɓe yogaɓe du le on watti goto ana holitale mairie ngaji ɗi kañum ana yiiɗi o gorko gallamde ana waɗe yalla ngal dewgal ana haɓɓe nde ñalana wotirana laaji Issou Sangari kañum maire dene kalabankoro sud extension on faccintina endu o kabaru
sariyaji ɗi wala fuu ko holitita ley hen sa jiɗɗo ɓande debbo balɗe sappo e joyyi jaata so kalaya ɗum mairie to tribunal o jeeyi hokkude talkuru jamirowo haɓɓugol dewgal ngal a wawa tan ɓande anni a ñaloma goto mbiya a haltayan ɗum mairie to dewgal ngal haɓɓe ɗon e ɗo jedduɗo oɗo sariya fuu ɗum tawama maire o naɗu ɓamodiroɓe fuu ana wawi jukkede
yimɓe andano kabaru neɗɗako ana tewtora sukaɓe jogoɗo ɓen tinno miilo fa wooɗa fandan maɓɓe e yaade mairie ngaji ɗi waɗde dewle
sakiraɓe dukkatene kabaruji hannde mijonta wa sade foof mtade kabaruji so wiitamani do application muɗum yo banggal play store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine yewtere meɗen magasine hannde rewɓe ana yewi dow gaari mbiyen rewɓe mali ndenno yalane ɓeydoro famu fatima rakkuji wonko hawtine kanko heƴaɓe jogaɓe keɗen fetsagomi e sita sidi ɓe yo en ñalle jaam inaraɓe amen e mamiraɓe amen nden na para noon kange morɗi finatawa eko nande mum en yalla ɓeydoro gaari ley kottunoji lamburuji e yambereji kewɗi goɗɗi hono ceediki ɓeɗo inaraɓe gonɓe segu e tumbutu
ni jubato jina
wati fuu so debbo jippini ɓen haɓɓino ɗi kulleji ko noddirte manja yalla ona garɗa aranno ley dewle haala uniforme wala noon ɓe moran joomum tan ɓe pinamo ɓe wattanamo kange ga ñolmana hannde ɗum wala kasin aran a tawa caga ɗi masiri joomum ana garɗino aranno so miɗa yaha le dewle min lalnata kon honone rewɓe hannde waɗirta min morton tan mi waɗa puddi
ngol ñaaƴugol nden wala feyi e sanga joni surbaɓe joni ɓe ko ɓuuri yidde yo wadde maquillage ɓeydoraɗe peɗeri goɗɗi guuru guite goɗɗe yellaɓe ɓuura yeyede
to minen ga yoroso min so miɗa miili garɗude sowona min mooro waɗa puddi e koyɗe ɗan mi watta kaduleji lobbi watte fof somi yalti jamma fof kalnaga min e garɗe ñolmana hannden so ana miiɗi garɗude so walani moroɗa pinoɗa fa wooɗa watta peɗini so miɗa yaha to dewle watte mi lalnoto fa wooɗa mi waɗa maquillage amen
yalla ñaaƴuɗe e garɗuɗe yogaɓe kay jeɓata ko fewi banggal muɗum rewɓe hewɓe no nawtoro produit ngaji jalbinoji e ɗatinoji guuru
cottoɓe nebanji wojeteɗi ana wawi kallema neban ko ɓuuri moƴƴude e guuru ma samoji somi foppigen ɗin nebanji ɗum laaɓinta ko fewi seeɗan min somi yeehimi soodoy ɗin nebanji wojeteɗi mi kallaɓe neban ko ɓuuri welde kan le bottigaji meɓɓede fandan anatade mis bulanga foppotomi noon ga caggal mi woti waɗa ɗon mi fuɗɗi hen foppade nebanji tubake kay lotirade cabunɗe ko noddirte gel e nannal muɗum
zaman meɗen joni dabari diani ɓuti banggal ɓeydorani gaari boutique aji luxe boutani kewi eɗen ga ene ga Amdallaye le boutique Moulay Diablaba e dow tabal makko na wodi kulintereji jiiɓaɗi nafoji sanne guuru holti wiide hoɓi ngal ɗo andal caggal duuɓi capantati ele oɗo golle
meɗe jilla ɗin nebaji wujeteɗi yalla ɗin laaɓne calɗi rewɓe ɓen jogaɓe ɗu so wari ana kalna amen ndeman ko yiiɗi wujade mi cottiraɓe ɗum golla fo sa ɓoyle muɗum a heɓan faamu fa moƴƴa ɗu saabi hannde so minen ekkiti bangge yimɓe yogaɓe le luumo maggo ngo honen ɗin nebanji jillirta yalla ana moƴƴa e tergal tommonde saabu jamare ana seedi calɗi nebanji yogaji ana jaɓa calɗi yimɓe goɗɓe ga jaɓata calɗi yimɓe goɗɓe
e wi susuloge en ndeɗo weltere saabi ñimmingol tubakuɓe ngol rewɓe meɗen ɓe gaɗata yida dial yo jangguino lugotoɗo holti wiide dabariji ɗi notorto rewɓe ɓe joni gala ɓuural e dow ɗi iniraɓe amen e mamiraɓe amen gaɗa noon nden
wadde maquillage foppon nebanji ma jaabi ko ƴewta leydi inde yogaɓe ana miila wadde ɗi kulleji wonko hokkata tommonte gaari ma dowla saabuɓe waɗano fa calɗi meɓɓe fo bona neɗɗo fo waɗa ɗum ñolma hannden ɓe miila hono joomu finayi gaɓɓen hani famno wi aran saareɓe meɗen rewɓe annano kulleji ɗi fe gotel muɗum ga tan ɓen garde
wattande hakkillo terɗe muɗum e guuru muɗum saabi gaari wala baasi ka e wi kamɓe docteur en guuru hordiji yogaji e dow ɗiɗo guuri ɗi ne sabina ñawuji hono cancer guuru eko nande muɗum